Call it
I remember those days. Bagero bari mpese se.
Na lese so kutulu kuso. Kufwadi kisansa musangile wakumsekesa. Once they had no fear. Kanshkuri ineta wakongerela wakongere lupia. For you I feel the love. Nishachana na longo longo za wale wapumbavu. Naliku sanga welu wafushte mwiko chandi chali sula baby fulu. Forever you and I ne. Tula mone kabu ino you and I ne.
Ndofa wino hapa nomba mami na kusanga. Bagelo bakale bala karipa bala zanda. Kwetu na kutemwa wamuna kwati maybe wanga. Wangu genga landa shaka kusheweka baby niwe umpanga.
Mpina langa wagelo mamili. Wanani panjila mutima wanga pachikuliwe. Ni mamila kala of connection.
I'm connected to you.
Nari kapita mumuchu temwiko. Mpaka nari nakilele tatu temwiko. Pachikuliwe. Ni mamila kala of connection.
Choto biba. Wewe ndo umefanya mapenze ni yao nadiri. Mana huko nyuma ni kutana na washenzi makatiri. Kunichuna kunifanya kama taka wao pao walihona kama siri. Hapo ndipo nipo change kia kiri kujikuta makaveri. Asante Mungu leo nimekupata shori. Na vile mtamu nanukia kama ladha ya mtori. Unanipo la vile tukibiringika sakafuni mpaka kitandani. Unanifanya nasa hao zile shida nakada. Nikiwa nawe najihisi kama niko juna pa. Ndofa wino hapa nomba mami nakusanga. Bagelo bakale bala karipa bala zanda. Efyo nakutemwa wamuna kwati maybe wanga. Nangu bengala shaka kusheweka baby niwe umpanga.
Mpina langa wagero mambili. Wanani ponjila mutima wanga patikuliwe. Ni mavela kala of connection.
I'm connected to you.
Nari kapita mumuche temwiko. Mpaka nari nakilene tache temwiko. Patikuliwe. Ni mavela kala of connection.
Aka keni melaka.
Ni kalav.
Aka keni melaka.
Ni kalav. Love connection.
Aka keni melaka.
Nika love.
Aka keni melaka.
Nika love. Ka love connection.
Silo, KZ, Kim Kusha, Big Daddy, Amonem, Nakonde Sabalaza, I see you na Milo. This check. Et moi, Namemona. Passé du dos, keep up, gotcha. Yeah. Cardi Tools, my devil classic, man.
I swear.